Number 7. 1, 2, 3, 4. 1 and 2 and a 3 and e a 1 and 2 and a e and 4 e and a 1 and a 2 3 e a 1 and 1 e a 3 and a 1 triplet e and a 3 and 4 a